When we ready for this one,
download it from ilovezedmusic.com.
It's a run out sounds production.
Umfuachi onsepe na umfuachi ete Talalo mweoni lelo kwete Sekesho mupashi umfuefye kenge Leka chilo we na tule ya tuange Enjoy lelo limbi mailo takwa kabe Fima pressure fionse ifyo ufilabe Wifi wika mumutwe iwe fiku kafya Umfuafye lelo kwa ti takwa bapuresha Kwa ti takwa bapuresha Kwa ti takwa bapuresha Kwena tulakapita Tulakwata mapuresha tuipunka Lelo nichi mailo pakesa chimbi Wila akonka moi wachitako fimbi Sansa muka loa pena Shana ibila loa akatena Fima presha vika muka rumu koma Unona chilila ulikuisa dona Ama chushinga ya kupisha mumadanka Fula wanga danko kujomba wataka Nanguli mwipi waima wadanka Bilimbanga fialila waima wadansa Umfuachi onsepe na umfuachi ete Talalo mweoni lelo kwete Sekesho mupashi umfuefye kenge Leka chilo we na tule ya tuange Enjoy lelo limbi mailo takwa kabe Fima pressure fionse ifyo ufilabe Wifi wika mumutwe iwe fiku kafya Umfuafye lelo kwa ti takwa bapuresha Kenge, tashingi la batu geba dionse Tashimone kenji to bat fire konse Da ukwanisha pala ifi alidula Noku tonton kanya wushe nengakula Nanguchi befi mune wizinki mana Sansa muka ukatoloka kamana Fila befi okwa tefi ya mapuresha Umfuefe kwa tita kwa mapuresha Umfuachi onsepe na umfuachi ete Talalo mweoni lelo kwete Sekesho mupashi umfuefye kenge Leka chilo we na tule ya tuange Enjoy lelo limbi mailo takwa kabe Fima pressure fionse ifyo ufilabe Wifi wika mumutwe iwe fiku kafya Umfuafye lelo kwa ti takwa bapuresha Kwa ti takwa bapuresha Kwa ti takwa bapuresha
African real blackest girl,
Deborah, Boss AK, Ella, Wise 21.
Downloaded from ilovezedmusic.com.